We kweli konkurs
Soldier
Na ya miche kushaudike Na unanuki ya geuri Cheke cheke tu
Yeah shit
Tengisha body body
Nakonepo
chole chole Punguza ukate pole pole Nipe yote na kule kule Niteleze kama kambale Kinyume nyume unaleta Kama unaweka Naona kama babu ananesa Ina mabinuka Nipake mkongo darling nikifunge kilemba Na nipige mecha mwaka Januari mpaka Disemba oh, Sasa kumi ya tetisa baby
Dinipa chumbo
Unali mimi na la sifa lady
Dinipa chumbo
Unona violitikisa baby
Soldier,
Nanuki,
yeah, she. Mama icho kitovu bana Ngozi nyororo na sura chotara Na watoka mapovu sana Watasema mchana na usiku watalala
Maneno yange kuwa moto Yasha niunguza Rudini mukajipange Anatoa gongo la mboto Anaweka buza Yani kwa muparange
Miuno diju ya dali mtoto fundo kulamba Kani chanua chari chari kaishika na ilamba Ona Akina lokole, wakisema tuwape madole Ruksa na ina watu chole, risasi tupu bila gobole Yani akina lokole, wakisema tuwape madole Ruksa na ina watu chole, risasi tupu yani bila
Sasa kumi ya tetisa baby
Pinipa, pinipa chumbo
Unali mimi na la sifa lady
Pinipa, pinipa chumbo
yeah.
We kweli kongudi, yeah Unayamiche kusudi, yeah Na unanuki ya geudi, yeah Icheke, icheke tu, yeah
Ubala kuna le na le Na unani mipata ngekewa Achani jikambe, kambe Makadi ndo wake na nogewa
Ubala kena le na lewa Na hivi nilivyo penelewa Muda ote ni lambe, lambe Kifupi nimesha nogewa
Kubala kena leo, analeo
Akonde music wawaa